The number one, drop it.
This was a banger.
That's a chop, that's a chop.
Na festival, ama una what's up? To chat it it, ama snap chat. Watoto wa squeezy, napenda Instagram. Online kama cheesy, kama mnapewa gram. Online kama cheesy. Online kama cheesy.
Ujue kuna vitu vya kuomba lakini so naomba connection. Unaomba connection na afu una bando la jelo. Ah, utakuwa huko serious wewe. Toka hapa.
Wapinta pata connection. Nani atanipa connection? Wapinta pata connection. What's? What's? Wapinta pata connection. Nani atanipa connection? Wapinta pata connection. What's? What's? What's?
Inama bas. Bus.
Was, was, was.
In our bus. In our bus.
Was, was.
Ujue kuna vitu vya kuomba lakini so naomba connection. Unaomba connection na afu una bando la jelo. Ah, utakuwa huko serious wewe. Toka hapa.
Wapita pata connection. Nani atanipa connection?